Mutima, Nondwela Boutique, na bookshop we. Yani businessman kumakuya kilele wa jama kweni. Tana.
Sewe. Nakilika kati yane. Japsan.
Kewa lima. Laban electronics ye. Kuya pambe yata. Boni muine we. Loti 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 loti. Ndele bambango. Shari ando meo. Nondwela milioni tano. Alati.
Enzo ati mwilo mavindu. Kumala njikula sindolo. Kumala liponzi. Kisinga. Kumala Tony. Anthony Mwena. Wagula jofuri mavindu.
Benjamin Mwenye Digital Warranty Mwenye Mira Mombasa Radio Mwenye Kama Waki Rambo Yusa Bisa Mwenye Chani
Fala Dini Waza Shep Kagiliga Damu Kagala Junction Kumaka koe